Sawo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde alal bare sappo e jeegom lewru mars hitande 2016 jena yamde sokido studio tamani miden tawa e les maisons de la presse bamako jottinono do kabaruji du yumar waygalo sekira bon competitivité gubal ngal beno dirta akmi ngal wakkati jono be ngadi gidi fewtude e leydi france ndi kanya yimbe la tawa an golide e france fu o do communiquer be ngadi dum altinere jabbi non de be collectivité wakkati jono be jokkiti to bonandaji mabbe di fewde yimbe le bibe fa kabe jaddi kobe ngobe le lefol sa hengel dunke ande kolitiwide wakkati jono dido gidi dum han nangirede sobo e sabide akmi holli bawde mudu wakkati jono na way wadde bonandaji do yidi furkane do haja furdu kolitinde wide yimbe le meden gombe to kambera dum on le leedi murtari ndi wakkati jono be kolitiwide kambe e koy mabbe ba wattude le nokko so ni hono dabareji nayiridi bangal jam e denago fiaka le leedi ndi tambe kolitiwide wakkati jono kambe be ba wirfitade e ngenjaji mabbe dum e tawede fu do kolitiwide dum be kaja cuudu goddi kase anto moddentine wakkati jono hollitinde wiide tan sakiraabe dum woni hono anka walde huminide hono kabaru golleji sukaabe jokolbe leedi meden di ndeddo walde be kolliti wiide wakkati jono be paabod dum woni sukaabe jokolbe kaaja fa njahan jolaari so taama an joggi ande kayye le majjun hollitan wede kawtalan wonde e wadde do bamako do hakkude cuudi ministre ngaji dum woni kuminide kabaru golleji sukaabe jokolbe fa yottu suudu ministre huminide kabaru yimbe le gombe jola le majjun be kolliti wiide kala malinke kaaja de yaade jolaari fu wakkati jono yar do sariya se grabo litinde wittam gubal ngal be noddirta akmi ngal wakkati joni o be ngadi gidali fewtude e leedi france ndi kanya gollidobe e france fu o do communiquer be ngadi do altinere jabbi non de le majjungal do gubal be kolliti wi tiagal ko be ngadi bonandaji di to grand bassam do won le leedi ko doar ndi be jokkiti to wadde bonandaji mabbe neddo fu tawal ana gollide e leedi e france de neddo fu tawal wakkati joni ana humini fa haba jaddin ko be le fol sa he ngel fu be kolliti wi toraji mabbe di njottoto dum fa kebe famtade kede mohammadou samasiko
le hopital le gollide kaybo kabaru fedde yimbe le satinbe dina al-qaida o maghreb islamique le internet bonandaji ngadi dimas di le gram bassam to cote d'ivoire to na jeyda e dabare mabbe machine tuba kube kala tuba tawete akmi holliti dun wiide be jokkan chamuyde do leedi france e kala do di hebata nafa le ledde do sorras mabbe ngoni dum woni serval e barkan golleji fedde barkan puddi do le lewru out 2014 ana jogi hakke ujunaji tato e temede njoyo mangal patte der mauritani mali niger chad e burkina fa hande e le hopitali akmi be kolliti wiide be chamoy do Cote d'Ivoire ko yu batte ben toti yimbele mabbe nayo lamu Mali be bihi do leedi Cote d'Ivoire neldi to Mali to mangal pade ngon le fedde haboobe onibe kasen dun hage temede jeegomo so ras en leedi France ana le nokuji e badale ngaldure Abidjan
André Bourzo o dunke andal holliti wiide wakkati joni o sa ƴeewi dum won hono gidali ngadaade fewtude e deedo leedel deedo gidali ana kaani huncenede hoore le majju do holliti wiide wakkati joni akmi holli bawde mudum hollitinde wiide mbaay wadde bonandaaji dido be jidi fur kanyedo be kaaja fur kede ko haali do hen do faccitango Mohammadou Samaseku
sa ƴeewi bangi goto dum wona hunde hawnina feyi so bangi goddo dum mi tagitike wiide wakkati bonandaaji di ana badondiri fa sanne idi ngade dum len nokkuji do si yimbeele buri hewde sabi ko wadi joni ko yimbeele masimbinaaɓe yuɓɓiɓe leydi france allemagne cote d'ivoire e leyɗe kewɗe so en ƴeewti bonandaji ngaɗɗi ɗi e ley lebbi jogon woni ko leyɗe kerodirɗe e leydi mali maati ɓeeɗo yimɓeele sattinɓe diina fayi ko ɓooyaali e jehi koɓe ngaɗi burkina ko hannde yo cote d'ivoire ɓe memi no tiɗalla kabaru politique leydi ndiyar woni hannde ni eɓe kaani waɗande kohe maɓɓe hakkille saabi ɓeeɗo bomɓe tagu kolliti wiide eɓe jogi bawɗe wadde bonandaji wakkati moɓe jiɗi nokku ɗoɓe jiɗi moɓe muyri ɗum ɓe gollirta e ley ko warata pati ɗum howno fay goto soɓe camoye dow leydi sénégal
sikira boɗo mbaali nettirde mi jojjumoɗo e hello amen bemalande ngal min noddirta phase facebook ngal yimɓele meɓe gomɓe ɗum won nokku noddirteɗo kamberale e leydi murtandi yimɓele jongitiɓe gomɓe toon ɓeɓe kollitiri ko kawrital ngal waɗno le yontere ƴaɓɓinon nder to gundam to yoga e haalaji ɗi fu jowiki wakkati joni fa yimɓele jongitiɓe mirfo e gueñaji mum en kamɓe ɓeɗo yimɓele wakkati joni ɓe jaabiki ɓe kollitiwide sina dabareji dañe piyaɗe soɓe keeɓa wirfitade e cuuɗi mabɓe ɗi le majjon ɓe kollitiwide dabareji nayiriɗe banggal cellal cuuɗi l' école fa yettoyono yimɓele ɓe kani renirede toon keɗe kanko noddirteɗo mouhammed agmahdou o yo jeɗo o kabaruji to murtani to keɗe ko do hen do faccitango Mohamadou Samaseku
la question du retour des réfugiés
heƴaɓe laamu Mali gonnoɓe kawrital gargando toon memi haala wirfagol jongitiɓe ha ɗum faccitinaka sanne jongitiɓe kolliti wiide wirfagol mabɓe a junggo ndena guure mabɓe ɗe yirwere majji e moƴintugol nokkuji cellal jande e ɓoggi laawol hendu ɓurɗo anditirede réseau ɗum ana holla wiide eɓe jiiɗi wirfade kabaru guura fuɗɗi tiɗude fedde gaɗowo balligu guure HCR ana wonde bawɗe mum saladan koɓe keɓana jongitiɓe ana wawi heddade toon fa hakke duuɓi joyyi sati ɗum fedde HCR nde ana
walla yimɓe le mbaɓa gollide juuɗe mum yo wallitoro golleji sewɗi, ɗo noddire EGR sifa golleji ɓiɓɓe jalo, suwude kadle, felmude sabunde e hono ñohugol kadle en
couture et cetera.
Ɓe kolliti wiide kawrital fuɗɗi ila altinere ƴaɓɓinonde ɗo Bamako ɗo ngal ɗo kawrital wakkati joni ɗo no walde huminiɗe hono kabaru golleji sukaɓe hokkidiri juuɗe suudu ministre huminiɗo hono yimɓele meɗen gomɓe joolare. Wakkati joni ɓe gondi yaltininde ley hen ɗatifaɓe ƴeewa ɗo no yimɓele joguiɓe ande ɓe tawesana kaja yaade joola fo ne mbawi yaadirde dow saria. Keɗe kanko noddirte docteur Bourlay Keitao yo conseil technique to suudu ministre huminiɗo kabaru malinkoɓe gomɓe joolari ɓe ko haali dow hen do faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Ndeɗo dewtere fewnade dow balla tubakuɓe gullude mabɓe kumuniɗe ñonguitiɓe leydi Mali yeɓaki feyi kabaru ñonguitiɓe. Kamara ɗum jaati suudu ministre kumuniɗo kabaru golle emo kabaru ñonguitiɓe waɗi dabare min keɓa dewtere ɗe. Sallah kala ko woni golleji ñonguitiɓe biltondu yawiri sifa landinde dawol mabɓe ma wallude ɓiɓɓe Mali jooɗiɓe joolari waɗande hakkille leydi mabɓe wona honni yiɗande leyɗe goɗɗe. Mi tan wadde sababu ɓiɓɓe Mali heɓa golle caggal leydi ndi no yawiri e wadde ɗum dabare no ɓiɓɓe Mali jon en ande ɓe jon en bawɗo ɓe nafa leydi Mali nafa mum ɗum ana wodani banggue ɗiɗɗe foof
gagnant gagnant de part et d'autre.
Suudu ministre huminiɗo en cas suudu wona ɗum wonono suudu sarwusi huminiɗo kabaru hono yimɓele golloɓe dow kabaruji fa ko nayiri agence ngaji ɓe kolliti wiide ɓe jiide ɗum wonono yimɓele golloɓe ɗiɗo golleji keñen ɗo Bamako ɗo. Koɓe jiide ɓeɗo yimɓele ko wakkati joni kollitiɓe hono ko wembi ɗum en himmeji muɗum en ko hani huccinede hoore du le majjum ɓeɗo yimɓele kollitiɓe wakkati joni ɓe kani ƴewdude ɗon ɓe gatta fo sariyawol kanugol rewde wakkati joni hono sariyaji ɗin dokkirte le leydi meɗen ndi fa yettoyo ɗum wonono nokkule ɗen gondi hirdirde no ɗum walda dow sariyano du. Keɗe kanko noddirteɗo Amadou Moustapha Diopo ko haali dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Le président de la haute autorité
orojo fedde kumuninde humpitali ɓurɗo anditirede hak noddi min hawroyde tottodiral hakkillaji dow caɗele gollirɗe amen ɗe. Caɗele ɗe kay ana woodi sanne, jonno min jewti dow ɗe ɓuuri fof fasindinede. Arandere nde yoko golleji amen ɗi gaɗanaka sariyaji ɗo aduna woni hanndi ɗo hono gurriɗe amen wasa jogolal banggal sariya ana feyi. Ɗiɗo ɓerɗe nde yoko ndenago fof walana golleji amen ɗi, muyɗo fof waran joƴinde gollirɗe mum hupitali ley leydi men ndi. Tawenne ɗum yamiraka e leyɗe goɗɗe. Ɗiɗo tiɗallaji woni komi fuɗɗiri tafun kedde ɗe ƴewtete caggal joni yo jaam jo hono ɗi tiɗallaji jogorto. Min muñan nan halfinaɓe fedde hakke nde, mi taƴori ɗum minen e mabɓe dantan heɓande ɗum fuu dabare
pour faire évoluer les choses.
Yambere tata ɓerde ɗum wonono jowinde wakkati joni o mergui e ko nandi e muɗum nde ɓe noddiri salama e immoru ɓe kolliti wid ndeɗo yambere fuɗɗi ila altinere ƴaɓɓinon ndeɗo Bamako ɗo. Le majjum dow kulleji kewɗi gaɗama ley hen wakkati joni o ɗum woni ndeɗo yambere ɓe mbi leyɗele kaloje ɗelɗe francin kore ɗe kañum gari hawrtinde e ley ndeɗo yambere. Fina tawa meɗen kañum ko nandi e muɗum fo haalama le ɗiɗo golleji fa yettoyono jaam e deƴere hani wartirde le Mali fo e manggal muɗum. Keɗe kanko nodditeɗo Abdel Aziz koni o kanko laami ndeɗo yambere ko haali dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama.
Yambere mergui haala jalniɗi ɓurɗo anditirede festival slam e imour mo leydi Mali o. Yambere tuguide dow andal haalaji yoɗum nokku tottodiral ande finatawaji leyɗe adunaru ndu fof nawtortoɗe ɗemgal leydi France ɓurɗo anditirede francophone du monde. Ko hikka ko ana fawi dow kabaru wirfagol jaam e deƴƴere nder leydi Mali. Kala leydi garɗo hawrude e dun yo sifa jomum wari ɓeydude balla makko e tewtugol jaam e deƴƴere leydi Mali ɗo. Wona leydi Mali tan jogui tiɗɗalla nde, saabu fawi ko ɓoyali e jii ko heeɓi leydi Côte d'Ivoire ko. Yoɗum yambere faaba fewde e wirfagol jaam e deƴƴere nder adunaru ndu fof hertade e runde Afrique. Mergoɓe gaɗan dabare no ɗum naffirta leydi Mali e kala leɗɗe joguiɗe tiɗallaji ɗi.
Union européenne e Royaume-Uni goni faabotoɓe studio tamani.
Sikiraɓe jurniyeɗen ƴeewien hoɗon le réseau ngaji ɗi wakkati joni en puɗɗiran ɗo bannamba ɗoɓe kolliti wiide ko ɓuuri rewɓele capanɗe nayom gomɓe le waldinde ɓe noddirta sijite maçon ɗum woni wollitinde wiide tan jonde wala fof ko nafata ɓi adame ɓe kolliti wiide ndeɗo walde ɓe jeehi ɓe mbutoyi ɗum won doctororo wonde to banamba tonde le majjumde wakkati joni o kowoni fana mabɓe faɓe ƴeewa yallah hono ɓe latirto ɓiɓɓe leydiyankoɓe lobbuɓe faɓe ƴeewdu yallah hono ɓe kaani haɓirde e ñawuji daɓoji gonɗi le doctorore banamba nde. Te gardan faɗo kayiɗoɓe kolliti wiide kasara goto waɗi to yimɓele ɗiɗon keddiki ley hen kaaki kewɗi diw bonni ley hen oɗo kasara waɗi ɗum wonde altinere ƴaɓɓinonde nokku noddirteɗo magaña iɗo woɗɗiri kaayi ko yaata kilo ngaji temedere e sappo e joyyi. Ɓe kollitiwi ɗum wonono ben goto mo kaaƴe goni e muɗum hollitawede kañum yeeso natoy to ere marque hollitawede oɗo ben ɗum won sofere gonnoɗo ley hen o kañum emparenté o fuɓɓe fuɓɓe kuɓɓu on ɗo wattu. Sei ɗum yimɓe garantiminire en faa ɗo kuli koroɗo ɓe kolliti wiide wakkati jooni o to kuli koroto ɗum wono no ɓulli ɗi laamu o asata ɗi ɓe kolliti wiide ko yaa to ujunaaji joyi e temet tati ɓundu ɗum wono ko woni le laamu kuli koro o. Ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum won keeña wakkati nde ɓe ngaɗɗuno toon kawrital maɓɓe ngalle majjundu kokkuɓe ɗiɗo kabaruji ɗum won suudu wondu to dogo to kuli koroto huminninoono kabaru ndiyam hokkidiri juuɗe ambassade suéde kañe UNICEF. Sikiraɓe ɗo katte ñalawma hannde kabaruji meɗen ɗi min Oumar Waygalo min wonnoɗo microji ɗiɗo hollitinde wiirta Mouhamed Ouattara kañum wonno to ɓoggi jamɗe to ka kedde heɗade fa hannde honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi.